girl Diana. Things are deedy.
Makolele.
Shiva.
Hey baby boy, shanfanya toy. Nataka ya moto akikisha ipoy. Tamni enjoy, tafute katoto. Ukijumlisha akikisha utoy. Nivute kwa apa nipe show. Nikitu nataka staki do. Kitu na baba kimachino. Ukitaka ujumbe nifate inbobo.
Stop, nimekwelewa. Baby nimekwelewa. Stop, nimekwelewa. Baby nimekwelewa. I feel so good,
yeah, yeah.
I feel so mood,
yeah, yeah.
I feel so good, good, good. I feel so mood. Nataka na hii,
nakupatia,
yeah.
Ninakupatia,
baby nipe na hii,
nakupatia,
wow.
Ninakupatia,
nataka na hii,
nakupatia,
yeah.
Ninakupatia,
baby nipe na hii,
nakupatia,
wow.
Ninakupatia,
yeah.
Kelele, acha wapige kelele.
Nipe na nyota tembele,
utembele. Nikupe nyota utembele.
Nitabaki juu juu, hata wewe unajua.
Baby, najua.
Wambie na madanga, nikikamata na uwa.
Nikesi, ukiwa.
Tena fanya unikoleze. Na mahaba uniongeze. Iyo michombezo nichombeze. Yani paka nikole, eh.
Nimekwelewa, baby nimekwelewa. Stop, nimekwelewa. Baby nimekwelewa. I feel so good,
yeah, yeah.
I feel so good,
yeah, yeah.
I feel so good, good, good. I feel so good. Nataka na hii,
nakupatia,
yeah.
Ninakupatia,
baby nipe na hii,
nakupatia,
wow.
Ninakupatia,
nataka na hii,
nakupatia,
wow. Nipe na hii,
nakupatia,
wewe.
Ninakupatia,
yeah.
I feel so good, I feel so good. I feel so good, good, good. I feel so good.
Nakupatia, ninakupatia. Nakupatia, ninakupatia.